got invisible, don't trust someone. Yeah,
oh. Where don't think you are going?
I want to get away. I want to get away. I want to get away. I usinifiche nishirikishe, usinifiche nishirikishe, ninasema nishirikishe, usinifiche nishirikishe, ninataka uniweke hasa, ninasema usinifiche, ninataka uniweke hasa, mwebebi wangu usinifiche, nishirikishe usinifiche, nishirikishe usinifiche, dada amina amina amina, basi linde shima shima, dada amina amina amina, basi linde shima. Kwa kwanza siku webuku sina siwaze utakula lazima. Nasema tinti dala usingizi ya sala weni peshala. Inabisha lembaya webaba ubaya. Kwanza wezi kulala kama mkiwake ajala na jala na jala. Nishabirifu kwa kwa lazima ni fosi. Iwe vichechi baria iwe vinoti. Mimi mweza kwa na fosi na fosi. Iwe vichechi baria iwe vinoti. Minawe baby tuishi kibosi. Kwazo mikosi, mikosi, mikosi. Mbama diransi, diransi, diransi. Mimi sitanki, sitanki, sitanki. Wambea wakituona kwenye kochi kuna noti. Wambea wakituona inauma. We baby kali amekutana na bingi. Sija chelewa nika mnyonge ya zigima. Poshe kukali wana sula waridi. Wana fahidi, fahidi, fahidi. Hili napendeza kwanza na mri ya kodi. Mina tafuta kwanza nikito kanodi nampa. Nampa. Top. Acha na mashoga zako. Mwenye uniko kubwa na hupo peke yako. Ndugu zangu, ndugu zako. Wana support yani baby juu yako. Minataka uniweke wazi. Wewe baby wangu nishirikishe, ninataka uniweke wazi. Usinifiche nishirikishe, usinifiche nishirikishe. Ninasema nishirikishe, usinifiche nishirikishe. Ninataka uniweke wazi. Ninasema usinifiche, ninataka uniweke wazi. Wewe baby wangu usinifiche, nishirikishe usinifiche, nishirikishe usinifiche. Upendo wangu uzuri wangu sultani, tabia yako kwa shepu yako na bala makona kona usilete bet, tazama ona napomaliza bet. Makona kona usilete bet, tazama ona napomaliza bet. Wambea wakituona kwenye pochi kuna noti. Wambea wakituona inauma. We baby kali amekutana na bingi. Sija chelewa nika mnyonge ya zigima. Mwesho kukali wana sula waridi. Wana fahidi, fahidi, fahidi. Hili napendeza kwanza na mri ya kodi. Mina tafuta kwanza nikito kalodi na mpa. Na mpa. Ubo peke yako kwangu mie, eh. Usiwafate wengine. Basi wengine. Usiwafate wengine. Basi wengine. Wana mimi tu, wana mimi tu. Usiwafate wengine. Basi wengine. Usiwafate wengine.
Luke AK47.